Ngabudoda imadoda lobe siphendula ubulwane futhi ubunja ngoba ibuza ngeke izinyanela ukufa kwabantwana besifazane untabuzekwayo ngazisinda amadoda savikela izizukulwane manje ngibona abantwana baxwaye uma bebona injebe ngibona inkukhukazi iqoqa amachwane sekuvela ugrab bayazi vele uzophuma noma engavalela ejele inkululeko negila mkhulu wayenamalungelo nje
ngiyamvusa mbuse bekwenze njani ngikumbulele. And now we'll say goodbye.